baby, let's go. Asvele sithuke nezwe ngeke ngisawuthumela umlayezo lababa ifuni dedle bakisha ma baby, let's go. Asvele sithuke nezwe.
Welcome.